Yeah. Wow. Yeah. Kwa hii black hivi kunielewa, ukikam kesho toko umechelewa. Bila Yesu zimekwisha, na nimekuja kuhakikisha. Story ya rev, kulewa na geji nipite na devu. Wacha ikae nivute matisha ni go crazy. Doni daddy alone, wacha ikae. Kama Bitson gorudia, chenyo lifanya mbeleni kwa hii dunia. Bila Yesu zimekwisha, na nimekuja kuhakikisha. Oh God, kwa mana mimi angalau niokoe wawili, ata kanta watoa kwa wizi, waeneze yako njile. Story ya gun, kuito ito mwizi, pia waseme, wachaikai. Story ya gun, kuito ito mwizi, pia waseme, wachaikai.
Just gonna point you to,
wachaikai.
Just gonna point you to,
wachaikai.
Just gonna point you to,
wachaikai.
Just gonna point you to, wachaikai. Just gonna point you to, wachaikai. Just gonna point you to,
wachaikai.
Just gonna point you to,
wachaikai.
Just gonna point you to,
wachaikai.
Just gonna point you to, wachaikai. Nashukuru Mungu kwa kuniweka jema, amelinda moyo wangu na akanipa afya njema. Sina uwezo wa kumlipa ila pokea shukurani. Sina wasiwasi, ninajua mambo yatajipana, pia atazidi kunibariki maisha. Nani kama yeye, matendo yake mimi yananipa kiwe. Hawezi linganisha na kichochote. Pombe no mabangi no mabeste no mapesa no maatawe.
What they got?
Gonna find you, though.
What they got?
Gonna find you, though.
What they got?